Before the bang, ask for service, offer after. Easy break, ain't it Thomas, mana? Hooker!
Minima nga, naku pay a ball, naku talk. Kau nani pata, nama fake base, namo go cast. Kripa pa, bari tatu juwe kume do cast. Kesa sa base place, yenye ni metog. Wa, kerizo, iwo no woni ita, nikiwa ombizo. Koko, koriko, iwo no taku pata, nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta, denderu, nkuwa nakatia, bibi ya onjivo. Wakerizo, da, da, wakerizo. Wakerizo, da, da, wakerizo.
Niki kush kush, Mary Jane. Benye kina bom bom, Daniel Blaine. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bando twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza hali runda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika kongi ndo uchorea kothengole. Ita totondo wa kujie singo donye. Kana shada kujie njo kingoe. Nimpe rungu adia chachishe nandore. Masauti zako kwa bedi kwanzo kini pepeta. Nikurugia turi vile mirugia githinga. Nikioya muna uliza
kaya njana yenya.
Ay.
Wakerizo iwo ndo woni ita nikiwa ombizo. Koko koriko iwo ndo ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo da, da, wakerizo. Wakerizo,
Zima ni catch catch, zima ni fly. Na take sky sky vila niko high. Say last competition ni medag. Say last tuko fiti wa life. Moshi every utada ni mini hookah. Moshi every utada ni mtalipuka. Lego lezi weko duka. Masiva ni memada yani mini mekafunga.
Pili pili,
really?
Chili chili. Pewa nduma, water lilies. Willy willy, DJ cheza chini. Pekejin, pekejin, pekejin. Unga ngano kanda mpangwa kando. Vuwa ndango towa nyoka pango. Zima kando, pepe rusha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wasampo. Pizo de shiko, ita shiro de niki. Sanif, wana, kashif, vipi, arif. Jua, kali sana hizi era itabidi umeita kalif. 8 times of the dawn, number 9. 8 times of the dawn, number 9. Say you lost on the red play, number 9.
Wakerizo.
Wakerizo, iwo ndo woni ita nikiwa ombizo. Koko koriko, iwo ndo ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo, da, da, wakerizo. Wakerizo, da, da, wakerizo.
A-Town, piece of the dawn. With the future sailors is in the building. Rada chaff, Nikki Goose. Rada chaff, Nikki Goose. Koko manches, inike Roma bana.
Well.